ZWAP.com.
Hey, man.
darling, come on now. Get food on the bench, man. Yeah? Look back on all my dem. Look back on all my dem. It's got some sort of lungs in country, man. Yeah, come on, Osala. Yeah, my father, man. Yeah, my father, man. What am I doing? Yeah, yekhanda isikhunge manje novuke manje isikhunge khanda nikuthathaphi bafana bami nikuthathaphi bafana bami nikuthathaphi nikwenza kanjani ukuthi liba ngumsindo endlini sihlezi sibadala nenzani bafana nabona bafana bami mina ngisiyela umculi kamasikanda ohambe hevuza zonke iindaba zabantu lezo angihevuza iindaba zamuntu mina kodwa ke manje ngithatha sisifumo ke ngilungisa i-country manje ngifuna ukulungisa izwe ngifuna ukushanelana kumasikandi ngifuna ukushanela bafana bami ngifuna ukushanela ngifike ku-clean unenkinga bafana abuye esayidini abuye eceleni angitola ey abuye eceleni angithi angitola sibubhuku ya number one wena ngena emncindweni manje awusho awutshele mina utshele mina ungitshele kahle yezo utshele kahle ungitshele nje kahle nikuthatha bafana kuthi sithi sicula lapha bafana libe likhanda abahlala awuchazele mina em phendula mayogathi ngilalela mfana wami I've been a booty, Jagan, I think I'm the eating it. Yes, I'm a good driver. One, I do. Okay? Come in a pan, I'm put in a pan, I'm going to get out. Come on, number two. Better. What's a cool? What's party pro. Tata, I'm fan of school as serious, I'm fan of school, I'm fan of faking, come on, look what's a matter of number. Tata, Kazala, me.
I want a brother, I'm fair to. When I'm brother, I'm fair to you, Madam Wan, I'm fair to her. I hate it, and I'm fair to her. When I say as one, and now, would you just tell an army? The Musuban and Shaggy is something, so let's talk about the Nag.
Oh, the Nag and pull the best mushroom for away to new shippies or what will ship is, Anja.
I'm Madam Major, I can say any. Nasho ukuthi umsukuseka. Hayi madume uyaxolisa ukuseka kodwa nje qinisweni ngasho ukuthi mhlampe ngiyagcina ngcinje namhlanje ukwenza lokho.
Ya. Awu tata tokuthongothongo manje, tata tokuthongothongo. Nyovu, khema, uyasadili pa, fazi pulogu. Thathaphi mfana wami, thathaphi, thathaphi my boy ukuthi badala kangaka abafana sisebenza emsebenzi nithatha umsebenzi wethu lowuhliphize phansi ngalo hlobo kuya ngapha khuluma iqiniso kwenza njani mfana wami tshela mina njengobantum wakho khuluma nami khulume nami
aaakanje
ungahleke uhleke ewena angihleki nawe phela
mnaaaaaaakutshele mana kutshele aela angithi manje ubuhle wayengifuzisa ngangifuzisa ubhete 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 ngamthola laphana
I'm going to go to the house. Yini mina ngumsindo endlini ihleke samahlokohloko ngisihliphizile manje sihliphize sahlakaza kubeka le hlokohloko nehlokohloko nambe oba ngumsindo le siyasebenza la adlali lapha niyangithola
ayebo yebo malume brother sizwe kahle nje sonke sizwile nje malume ngesaphinde sigile mkhuba uma ngathi manje phakathi kwendwedwa onangakho mpoza shayihithi njengamanje angayishayihithi cha wena malume akekho njengamanje ongayishayihithi njengamanje vele thina udomo lwethu nje ukuthi singosomahlaya shonani khona-ke le emahlayeni
Come on, come on, come on, come on, come on,
I'm going to go to the house. Kere junga cha, junga cha, junga cha, junga cha. Wey, bawa na watiko kufi sana se ganjal. Wala zinzo wya ke, wala njwa ke, wala zinzo. Ii ngomara usai kusha na manje. Hey, hey. Wey temba manubi nemba kamna ndingo. Wala zinzo wya ke, wala ke, 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 waka. Go. We are by the Massau, come on, I'm going to massacre the little and everything. Hey, we are not a young, 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 a Yes, of Panama to office, there's into we are safe. Yakumbola food. How do people compose their bonus and shock? What's a Fagandan, the Wimpose? What's a Fagandan? Safagandan, Massachusetts, the Banana victim. Here, Banana, tell a mean and tell about. When I begin a mean and begin about, begin a mean, when? What's a Fagandan in the Wimpopis? A week after Mascandi Festival. Tell a mean and tell about. Where's a four? Say a four.
I'm shoveling, it's not to go down and get what I need. ZWAP.com.